analia mini bedi na uza marijuana. Kasio itunge juana, wetu kini close, uneka tulawama. Kasi ni lazima utahama, huku kwetu woki kamsi jite njanje. Hakuna natambua wezi banje, mwenye weji choche jite mpate. Kwetu kila chum, kila kona ni ama kwangi.
Sometimes it's depending, kastori ya dipe iko na deep ending. Kwa prove wrong na spending, hadisa ina buy vitu spending. Kukua patient sana, najua it's sickening. Monday story nanza na power, but by Saturday kona week ending. Rainbow nilimtandika, sayo ndo shit ana spread. Spray Uzi, nawashona kwa account zao za thread. The stainless steel, msupa alikuwa misled. Say let's be real, pedi wako ni kasnaipa amateur. Ali miss head, fikra za mambichu wana think ahead. Short notice alipewa on a long call. Na kusort na kabla unotice, I'm long gone. Off duty, na bado na hold on. Prof Mudachi, say wame ni nickname the old don. Naifanya vya appropriate, say wana ngoja tu a pro ariet. Mzito chini ya maji una criticize mahipo. Na kusize hypocrite.
Nauza marijuana, kasio itunge juana. Wetu kini close, uneka tulawama. Kasi ni lazima utahama, huku kwetu woki kamsi jite njanje. Hakuna natambua wezi banje, kwenye weji choche jite mpate. Kwetu kila chum, kila kona ni ama kwangi.
Niliwa dem fupi, so sinanga marital status. Tuna waroga, adise unatumia marital to test us. Tangu ni mwingize ring, naipija ka wrestler. Hawamini kadudu imenifikisha destination ya Tesla. Huku unanimiwa tuna kazi unafanya. Hustler bega na kuna lafa wa kunyanya. Na kuna jina ukipewa, wejua wanakukanya. Gangster peddler na mrembo wa kuhanya. Saini royalty over loyalty, please stick to casualty. Jue ni casualty. Mapusha ndo maassociate, wanadai kuflame me. Apart from my portrait, bado kuna makara wana try kuframe me. Neza dedi na ngori blame me. Neza kugiuzi ya story na nde same me. Niko kwa telling me, what else can you tell me? Nata nikiwa sell me, sinunui woga. What else can you sell me? Niko na badia na sense,
wanalia
sense.
Wanalia mini pedi, na uza marijuana. Kasio itunge juana, wetu kini close, uneka tulawama. Kasi ni lazima utahama, huku kwetu woki kamsi jite njanje. Hakuna natambua wezi banje, kwenye weji choche jite mpate. Kwetu kila chum, kila kona ni ama kwangi. Nauza marijuana, tunge juana, uneka tulawama. Lazima utahama, kwetu woki kamsi jite njanje. Hakuna natambua wezi banje, kwenye weji choche jite fate. Kwetu kila chum, kila kona ni ama kwangi.
My name is Chad.